banange chegama tolimulamu abakolimira bakolimi byono mukisa gwa mukama gubimalawo yalina manya gasembayo yalina obuyinza obusingayo.
Yeah.